abaganda tweyise bubi naye nga twabakola kiggwe bwolowooza ennyo ekitwalanya nze ndaba tufuba nnyo wano buli ggwanga ne tulisembeza tewakyali abayigganya fe ab'emirembe gino twakyusa nnyo ab'ensobi zaaliwo tetugaana naye ebyo twandibirese ne twegatta wamu mu kuzuula amayisa agatufaananya nze bwe nkukaana ku muzeeko gw'okola leka gifulambalana bwe nkugamba onyizeeku n'akatambaala kakuyambawo abalala bw'ava emmanju tanaabana ngalo zaakwata ddigobe kwosa n'abampemba abatambala ngoye ne b'omwekubako kyenva nsanyukira abaakoppa empisa ne beeyoyota bangi bewaziriza n'abakazi abaganda olw'endabikaye naye kye twemulugunya obunyika nsaba tutangaazeemu lwaki ffe bwe twagala okuwasaako ewaabwe tebatuganya nze ndaba n'obujja amawanga gaffe wano gwandiweddewo bwate bwandivudde wanga mwannyoka omuganda yamwendise obanga waliwo ensobi abange nze mbateetesa kifa b'emirembe gino twandyesonyi sigaana waliwo ensobi eziruma naye ate ekiruma kwe kuwondera omuwere nekisaalumanya omugezi yeekaabirako woe olutalo namuzisa kikulu ekimpoganya obujja bujja kumalawo amawanga gaffe wano bwe tundasabe ekyokuwoza zandizeemu ne zikuga obusajja ne bukirana gwe kikuyamba kikumisayinga egyo egitirimbulwa kubane bwe tuneeriga ne twekuba amasasi omuddiriŋŋanwa kizibu okwenkanankana nga ggwe bw'okirowooza mutima gwo lwaki okwatibwa ekkutwa ku by'olaba ebirungi byenkusingako nze yandikuwadde amagezi mwe nayita n'obituukako olwo olususu lw'omuganda lwawufu naye nga kiva mu kulya naawe egyokyuseeko mu kifo ky'akawungo lye nandigobe nze neegombanga ebinyankola ebiwala ebyebitiggula kyenava mbyebuuzaako ne bimpa n'amagezi ne ngakozesa baŋŋamba n'owoomuwe nga ku bbonga alyoka asagale kati bukyamutandika nga yeenogodde atyonyenya n'omutwe kati njagala nfuna omulugwala mpabula ekyobutambuze abakazi eddagala kirye baabawa okuwona obwenzi mu maka ne bw'aba omugisu bw'olabanga ekirungi kyakusingamu nze nkuwadde nga buwagenda ng'omulaba omwebuuzeeko tulyoke twejjemu akasigo bajjajja ke baatusigamu nga twegasse wamu mu kuzuula amayisa agatumfaananya obanga waliwo ensobi abange nze mbateetesa kifa b'emirembe gino twandyesonyiye sigaana waliwo ebikyamu ebyo naye ate ekiruma kwe kuwondera abawere ne saalumanya abadda baalina ensobi kkiriza naye ate nteesa kifa b'emirembe gino twandyesonyiye woe omugezi yeekaabirako gyembalengeza owe olutalo namuzisa